Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 40. Balamu agerageza kuvuma Abisirayeli. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 22 kugeza ku gice cya 24. Bitegura guhera ko batera Kanani, Abisirayeli baganditse mu kibaya cy'uruzi rwa Yorodani ku gasozi kari hejuru y'aho urwo ruzi rwisukira mu nyanja y'umunyu ahateganye n'ikibaya cy'i Yeriko ku ngabano z'i Mowabu. Abamowabu bari bataragirirwa nabi n'Abisirayeli, nyamara bari bitegereje bafite ubwoba bw'ibizababaho ibyari byarabaye byose mu bihugu bibakikije. Abaheburayo bari baranesheje Abamori kandi Abamowabu bari barigeze guhunga Abamori. Intara Abamori bari barambuye Abamowabu yari ifitwe n'Abisirayeli noneho. Ingabo z'i Bashani zaneshejwe n'imbaraga idasanzwe yari mu nkingi y'igicu, maze ibihome bikomeye birebire cyane biturwamo n'Abaheburayo. Abamori ntibigerejeho ngo babatere, ariko biyemeza nka Farawo gukoresha ubupfumu kurwanya umurimo w'Imana. Ubwoko bw'Abamowabu bwari bufitanye isano ya hafi cyane n'ab'Imidiyani, maze Baraki umwami w'Abamowabu ashaka yuko bamufasha kurwanya Abisirayeli, aboherereza ubutumwa ngo none uyu mutwe uzarigata batugose bose nk'uko inka ikunuza ubwatsi bwo mu rwuri. Balamu y'i Mezopotamiya yari azwiho ubushobozi budasanzwe kandi yari ikirangirire n'i Mowabu. Bivugwa yuko yohererejwe intumwa zo kumusaba gukoresha ubupfumu bwe akavuma Isirayeli. Izo ntumwa zihera ko zihaguruka zifata urugendo rwazo rurerure. Babonye Balamu bamubabwirira ubutumwa bw'umwami wabo. Dore hariho abantu bavuye mu Egiputa bajimagije igihugu cyose barantegereje. Nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu, kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uwuhesha umugisha uhabwa uwuvuma akabikivume. Balamu yari yarigeze kuba umuhanuzi w'Imana, ariko yari yarasubiye inyuma maze yirundurira mu byo kwifuza, nyamara yari akivuga yuko ari umugaragu w'isumba byose. Intumwa zimaze kuvuga icyazigenzaga, yari azi neza yuko yagombaga kwanga amaturo ya Baraki, ariko yinginga izo ntumwa kurara iryo joro, avuga yuko atabaha igisubizo atabanje kugisha Uwiteka inama. Balamu yari azi yuko umuvumo we ntacyo wajyaga gutwara Abisirayeli, ariko kwirata kwe kwagejwe n'amagambo ngo kuko nzi yuko uwuhesha umugisha uhabwa uwuvuma akaba ikivume. Guhongerwa impano z'igiciro cyinshi byazamuye kwifuza kwe, kandi ubwo yavugaga yuko yumvira ubushake bw'Imana, yagerageje no kumvira ibyo Baraki yifuzaga. Nijoro marayika w'Imana aza kuri Balamu amubwira ubutumwa buvuga ngo ntujyane nabo, ntuvuma aba bantu kuko bahawe umugisha. Mu gitondo Balamu asezerera izo ntumwa, ariko ntiyababwira icyo Uwiteka yavuze. Arakajwe n'uko inzozi ze z'indamuzi ari zayoyotse, arababwira ati nimwigendere musubire iwanyu, kuko Uwiteka yanze kunkundira ko tujyana. Balamu yakunze ibiguzi byo gukiranirwa. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 15. Icyaha cyo kwifuza cyatumaga akorera ubonetse wese. Satani yazamukiye kuri icyo gicumuro kimwe maze amukoresha wese. Umushukanyi ahora yerekana indamu n'icyubahiro by'isi kugira ngo akure abantu mu murimo w'Imana. Ubwo abantu benshi bagakundishwa kuva mu nzira irimo imibereho itunganye. Intambwe imwe mbi ituma n'ikurikiyeho yoroha kurusha iya mbere, maze bakarushaho kwiyogeza. Bazashira ubwoba bwo gukora ibintu bibi cyane, kandi babikore nibamara kwirekurira gukoreshwa n'ubugugu n'irari ry'ubutegetsi. Abantu benshi bibeshya yuko bashobora kuva mu mibereho y'inyangamugayo kumara igihe runaka, hanyuma bakazahindura ibyo barimo igihe bashakiye. Bene abo baba bibohera mu mitego ya Satani, kandi bikaba ingume ko bacika. Igihe intumwa zibwiye Baraki yuko umuhanuzi yanze zitaramumenyesha yuko Imana ariyo yamubujije, yibwiye yuko gutinda kwa Balamu ari ugushaka ibihembo bikomeye cyane, yohereza ibikomangoma birutaho kandi barusha icyubahiro intumwa za mbere, bafite n'ububasha bwo kwemera icyo Balamu ari bwake cyose. Ubutumwa bwihuta bwa Baraki bwavugaga ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba, kuko azagushyira hejuru akaguha icyubahiro cyinshi cyane, kandi ngo icyo uzamubwira cyose azakigukorera. None ngo ngwino arakwinginze umuvumire abo bantu. Mu gisubizo Balamu yerekanye yuko azi icyo akora, kandi yuko ashikamye nta zahabu cyangwa ifeza uko byaba bingana kose byajyaga gutuma anyuranya n'ubushake bw'Imana, ariko yifuzaga gukora ibyo umwami ashaka. Nubwo yari yabwiwe ubushake bw'Imana, yingingiye izo ntumwa kurara kugira ngo yongere abaze Imana. Nijoro Uwiteka abonekera Balamu aravuga ati ubwo abantu baje kuguhamagara uhaguruke ujyane nabo, ariko icyo nzajya ngutegeka uzaba ari cyo ukora. Aho byari bigeze, Uwiteka yemereye Balamu gukurikiza ubushake bwe, kuko yari yabyiyemeje. Yahisemo inzira ye maze agerageza uko ashoboye kose ngo Uwiteka bimwemerere. Abantu ibihumbi muri iki gihe bakurikira inzira nk'iyo. Inshingano zabo zashyizwe ku mugaragaro muri Bibiliya cyangwa zerekanwa neza hakurikijwe uko ibintu bimeze n'ukuri kwabyo. Ariko kuko ibyo bihamya binyuranyije n'ibyo bashaka gukora, barabyirengagiza bakihamirariro yo gusanga Imana ngo bamenye icyo bakwiye gukora. basenga cyane kandi bashyizeho umwete ngo babone umucyo, ariko Imana ntizakerenzwa n'ibyo. Kenshi reka abantu nk'abo bagakora ibyo bishakiye, maze bakababazwa n'ingaruka mbi zabyo. Ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Zaburi ya 81, umurongo wa 11-12. Iyo umuntu abona neza inshingano akwiriye kuzuza, ntagasanga Imana yisaba ngo imurekeye kuyikorera. Intumwa zivuye i Mowabu zirakajwe n'uko Balamu yatinze kandi zikeka yuko ashobora kongera kwanga, zisubiriye iwabo zitongeye kugira icyo zimubaza. Impamvu yose yajyaga gutuma atemerera Balaki ibyo amusabye yari yakuweho. Ariko Balamu yari yiyemeje kubona ibyo bihembo. Yuriye indogobe yari asanzwe agendaho mu ngendo, maze ahaguruka iwe yihuta kugira ngo atabura ibyo bihembo yari ararikiye. Ariko marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Iyo ndogobe ibonye intumwa y'Imana itabonwaga n'umuntu, maze ica ku ruhande ijya mu gisambu. Balamu yigarura mu nzira yikubita cyane. Ariko nanone marayika arongera ahagarara mu nzira ahantu h'imfungane hagati y'inzitiro. Iyo ndogobe igerageza guhunga ibyigira ikirenge cya nyirayo kumuhora. Balamu yari azi yuko Imana yamubambirira inzira. Ararakara maze akubita indogobe ye atayibabarira, ashaka yuko ikomeza kugenda yihuta. Nanone mu mpatanwa hatari umwanya wo gukebereza iburyo cyangwa ibumoso, marayika aragaruka, maze iyo ndogobe yari yagowe ihinda umushyitsi kandi ifite ubwoba bwinshi, iryama hasi igihetse nyirayo. Umujinya wa Balamu urenga igaruriro, maze ahondagura iyo ndogobe cyane. Noneho Imana ibumbura akanwa k'iyo ndogobe, maze ahanwa ubugome bwe, ubwo indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya kabiri, umurongo wa 16. Umpoye iki? Kunkubita gatatu. Arakaye cyane, Balamu asubiza iyo ndogobe nk'uko yasubiza ikiremwa gifite ubwenge. Ngoye kunsuzugura, kutagira inkota mu ntoki, mba nakwishe. Amaso ya Balamu ubwo arahwejeshwa, maze abona marayika w'Imana ahagaze akuye inkota yiteguye kumwica. Afite ubwoba, arunama yikubita hasi yubamye. Marayika aramubwira ati, dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye uca mu nzira ijyana kurimbuka. Indogobe yambonye ikebanukira imbere yanjye gatatu. Iyo idakebanuka ngo itanyegera, simba mbuze kukwica nkayikiza. Balamu yakijijwe n'iryo tungo yagiriye nabi cyane. Umugabo wavugaga yuko ari umuhanuzi w'Uwiteka yari yarahumishijwe n'irari no gushaka ibyubahiro ntashobore guhweza ngo abone marayika w'Imana wabonwaga n'itungo rye. Nibo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 4, umurongo wa 4. Ni bangahe bihutira kunyura mu nzira zibuzanyijwe bica amategeko y'Imana, kandi ntibashobore kubona neza ko Imana n'abamarayika bayo batari ku ruhande rwabo? Nka Balamu barakarira bababuza kurimbuka. Umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Imigani igice cya 12, umurongo wa 10. Abantu bake nibo basobanukirwa n'icyaha cyo kugirira amatungo nabi cyangwa icyo kutayitaho akamererwa nabi. Amatungo yemerewe gukorera umuntu, ariko ntafite uburenganzira bwo kuyababaza ayagirira nabi. Uzagirira amatungo nabi kuko ayategeka, azaba ari umunyabwoba kandi ategekesha igitugu. Abenshi ntibamenya yuko ubugizi bwa nabi bwabo buzigera bumenyekana, kuko amatungo yarushye atavuga ntashobora kubivuga. Ariko iyaba amaso y'abo bantu yahabwaga guheza, babonye marayika w'Imana ahagaze nk'umugabo wo kubahamya ibyo bakoze mu nkiko zo mu ijuru. Umunsi ugiye kuza ubwo abagirira ibiremwa by'Imana nabi bazahanwa. Abonye intumwa y'Imana, Balamu avugana ubwoba ati, nkoze icyaha kuko nari ntazi yuko uhagaritswe mu nzira no kuntangira. Nuko niba ureba ko ari bibi, reka nsubireyo. Uwiteka aramureka ngo akomeze urugendo rwe, ariko amagambo ye yagombaga kuyoborwa n'imbaraga z'Imana. Imana yagombaga kwereka Abamowabu yuko Abaheburayo bari bafite ubuyobozi buvuye mu ijuru, kandi ibyo yabikoze igihe yaberekaga yuko Balamu nta bushobozi yari afite bwo kubavuma. Umwami w'Abamowabu amenye yuko Balamu yenda kugera iwe, ajya kumusanganira. Umwami amubwiye yuko bimutangaje kubona uburyo Balamu yatinze kandi hari ingororano z'agaciro kenshi zari zimutegereje. Uwo muhanuzi aramusubiza ati, hari ijambo na rimwe nshobora kuvuga ubwanjye? Ijambo Imana izashyira mu kanwa kanjye ni ryo nzavuga. Balamu ababazwa cyane n'uko aho ngaho atari afite uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashaka, yari afite ubwoba yuko umugambi we utajyaga gusohozwa. Umwami n'abatware b'icyo gihugu baherekeza Balamu, bamuzamura ku musozi witwa Bamoti Baali, aho yajyaga kuba yitegeye ingabo z'Abaheburayo. Mbega ukuntu Abisirayeli batari bazi ibyaberaga hafi yabo bityo! Mbega ukuntu batari bazi uburinzi bw'Imana yabarindishaga ku manywa na nijoro! Balamu yari azi ibyerekeye ibitambo by'Abaheburayo, kandi yiringiraga yuko nasumbya akoresheje impano z'igiciro cyinshi azashobora kuzuza imigambi ye yo gukiranirwa. Bubatse ibicaniro 7, maze atambira igitambo ku gicaniro cyose. Nyuma y'ibyo ajya mu mpinga kuvugana n'Imana. Umwami n'abatware n'ibikomangoma by'Imowabu bahagarara iruhande rw'icyo gitambo bategereje yuko umuhanuzi agaruka. Arashyira araza, kandi abantu bari biteze yuko avuga amagambo yo gucubya imbaraga idasanzwe yari yarahawe ubwoko bwa Isirayeli bwangwaga. Balamu aravuga ati, "Mwaramu niho Baraki yankuye. Umwami w'Imowabu yankuye mu misozi y'iburasirazuba ati, ngwino umvumire ubwoko bwa Isirayeli. Navuma nte ab'Imana itavumye? Ninde ubasha kubara umukungu w'ubwoko bwa Yakobo? Cyangwa ninde ubasha kubara igice cya kane cy'Abisirayeli? Icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo." Ubwo Balamu yarebaga aho Abisirayeli bari baganditse, yatangajwe no kubona yuko bari bakize. Yari yabwiwe yuko bari inteko y'abantu b'abanyamahane badafite gahunda, bateye igihugu ari uduco tw'ingegera, icyorezo n'ibyago byari byarateye ayo mahanga yari abakikije. Ariko uko yababonye, byari bihabanye n'ibyo. Yabonye ingando zabo nini n'uburyo zari zifite gahunda y'indakemwa, buri kintu cyose gifite ibimenyetso byo kumvira kandi nta kajagari. Yeretswe ubutoni Abisirayeli bari bafite ku Mana n'imico yabo idasa n'iy'abandi, kuko bari ubwoko Imana yitoranyirije. Ntibagombaga kureshya n'andi mahanga, ahubwo bagombaga gushyirwa hejuru yayo yose. Dore n'ubwoko buturu kwabwo ntibuzabarwa mu mahanga. Mbega ukuntu ubwo buhanuzi bwasohojwe neza mu mateka ya nyuma ya Isirayeli. Mu myaka yose bakomeje kuba ubwoko butandukanye n'ayandi. Balamu yabonye Abisirayeli b'ukuri b'Imana bagwira kandi bagwiza ubutunzi kugeza ku mperuka y'ibihe, abona n'umugisha udasanzwe isumba byose yahaga abayikunda kandi bakayubaha. Abona bafashwa n'ukuboko kwayo ubwo binjiraga mu gikombe cy'umwijima kandi cy'igicucu cy'urupfu, kandi abona bavuye mu bituro byabo bafite ikamba ry'ubwiza, icyubahiro cyo kudapfa. Yabonye abacunguwe bafite ibyishimo mu bwiza budashira bw'isi yahinduwe nshya. Abonye ikamba ry'ubwiza mu ruhanga rwose, maze akanareba imbere akabona iyo mibereho idashira y'umunezero. Yavuze isengesho rimwe ati, "Icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo." Iyo Balamu yemera umucyo Imana yari yatanze, aba yaraciye isano yose yari afitanye n'Abamowabu. Yajyaga kwihana bivuye ku mutima akagarukira Imana. Ariko Balamu yakundaga ibihembo byo gukiranirwa. Baraki yari yizeye yuko umuvumo ugwa ku Isirayeli nk'indwara y'imbasa, maze bituma avugana ikiniga ati, "Ungenje ute? Nakuzaniye kuvuma ababisha banjye, none ubahesheje umugisha musa." Balamu avuga yuko akurikije ubushake bw'Imana, maze avuga amagambo Imana yari yamushyize mu kanwa. "Ibyo Uwiteka ashyize mu kanwa kanjye, si nkwiriye kwirinda akaba ari byo mvuga?" Baraki yabonye yuko ingando nini cyane z'Abaheburayo z'akataraboneka barebaga arizo zateye Balamu ubwoba, maze ntatinyuke kubavuma. Umwami yiyemeza kujyana uwo muhanuzi aho babonaga agace gato k'izo ngabo. Nanone barongera bubaka ibicaniro birindwi, batambiraho ibitambo nk'ibya mbere. Umwami n'abatware be basigaye hafi y'ibitambo ubwo Balamu yigiye hirya kure kugira ngo avugane n'Imana. Uwo muhanuzi yongera guhabwa ubutumwa buvuye ku Mana, kandi ntiyari afite ububasha bwo kubuhindura cyangwa kutabuvuga. Agarutse yarabajijwe ngo, "Uwiteka avuze iki?" Igisubizo cyateye ubwoba mu mutima w'umwami n'abatware. "Imana si umuntu ngo ibeshye. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye, simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisirayeli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo n'umwami wabo, bayivugiriza impundu." Uwo mumago ukomeye yari yagerageje gukoresha ubushobozi bwe bw'ubupfumu, ariko ubwo Abaheburayo barindwaga n'Imana, nta bantu cyangwa ishyanga bafashijwe n'ubushobozi bwose bwa Satani bajyaga gushobora kubakoma imbere. Isi yose ikwiriye gutangazwa n'uko umuntu yayoborwa n'ubushobozi bw'Imana cyane, ku buryo aho kuvuma yavugira ibisigo by'ubuhanga byerekeye amasezerano akomeye kandi y'ingenzi. Satani aramutse ahanze mu bantu babi ngo bayobye kandi barimbure ubwoko bw'Imana, ibyo byakomeza ubutwari bwabo bwo kwizera Imana kwabo. Umwami w'Abamowabu yihebye kandi ababaye, aravuga ati, "Ntubavume na hato, ntubahesha umugisha na muke." Nyamara yiyemeza kongera kugerageza. Noneho amujyana mu mpinga y'umusozi Pewori, ahari urusengero rwakorerwagamo imihango mibi ya Bayali. Aho naho bahatambira ibitambo bingana n'ibya mbere, ariko Balamu nta bintu by'ubumago yagerageje. Yerekeje amaso ye ku ihema ry'Abisirayeli, maze avuga aya magambo avuye ku Mana. "Erega amahema yawe ni meza, wa bwoko bwa Yakobo we. Ubuturo bwawe ni bwiza, wa bwoko bw'Isirayeli we. Burambuye nk'ibikombe, nk'imirima y'uburabyo yegereye uruzi. Umwami wabo azasumba Agagi, ubwami bwabo buzashyirwa hejuru. Uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe, uzakuvuma wese avuma." Balamu yahanuye yuko umwami wa Isirayeli azakomera kurusha Agagi. Iryo zina ryitwaga abami b'Abamereki, ubwoko bwari bukomeye cyane muri icyo gihe. Ariko Isirayeli iyikiranukira Imana koko, bajyaga kunesha abanzi babo bose. Umwami w'Abisirayeli yari umwana w'Imana, kandi intebe ye y'ubwami igashingwa mu isi, maze ububasha bwe bugasumba ubwami bw'isi bwose. Baraka aramanjirwa kuko ibyo yari yiringiye byamupfanye. Ubwoba n'umujinya yarakajwe n'uko Balamu atamwijeje nibura na gato yuko ibyo yifuzaga byajyaga gutungana. Ahinyuye ibyo uwo muhanuzi yari yavuze kandi abonye yuko ntacyo bimumariye, avugana umujinya ati, "Nuko none mpungira iwawe. Nashakaga kugushyira hejuru nkaguha icyubahiro cyinshi, none Uwiteka yakubujije icyubahiro." Umwami asubizwa yuko yari yarabibwiwe mbere ko Balamu azavuga gusa iby'Imana imuhaye. Atarasubira mu bwoko bwe, Balamu avuga ubuhanuzi bwiza bwerekeye umucunguzi w'isi n'irimburwa riheruka ry'abanzi b'Imana. "Ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko nta ndi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bw'Isirayeli. Izagira izi nkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose." Yarangije ahanura kurimbuka rwose kw'i Mowabu na Edomu uko Abamaleki n'Abakeni, nuko ntiyasigira umwami w'abo Mowabu ibyiringiro na bike. Ababajwe n'uko atari akibonye ubutunzi n'icyubahiro yari yiringiye guhabwa, kandi azi neza yuko atari yanejeje Imana, Balamu asubira iwabo avuye mu butumwa yari yiyoherejemo. Imbaraga nyobozi y'umwuka w'Imana imuvaho, maze irari rye aba ryo riganza. Yari yiteguye gukoresha uburyo bwose kugira ngo abone ibihembo Balaki yari yasezeranye. Balamu yari azi yuko gutunganirwa kw'Abisirayeli kwaterwaga no kumvira Imana kwabo, ko nta bundi buryo bwajyaga gutuma Imana ibareka keretse kubakoresha icyaha. Yahereye ko asubira i Mowabu, maze abwira umwami imigambi ye yo gutandukanya Abisirayeli n'Imana, babakundisha gusenga ibigirwamana. Baramutse bigishijwe gusenga kutemewe n'amategeko y'Imana, maze bagasenga Baali na Ashitoreti, umurinzi wabo ushobora byose yaba umwanzi wabo, maze bakamarwa n'amahanga y'indwanyi abakikije. Umwami ahera ko yemera uwo mugambi, kandi Balamu agumaho ngo abafashe kuwusohoza. Balamu yabonye umugambi we mubi ugera ku byo yashakaga. Yabonye umuvumo w'Imana uza ku bantu bayo n'ibihumbi byinshi byicwa no guhana kwayo. Ariko ubutabera bw'Imana bwahaniye icyaha muri Isirayeli ntibwaretse aba bashukanyi ngo barokoke. Abisirayeli barwana n'Abanyamidiyani, Balamu yarishwe. Yari yariyumvisemo mbere yuko iherezo rye ryari hafi, igihe yavugaga ati, "Icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo." Ariko ntiyahisemo kugira imibereho y'abakiranutsi, iherezo rye ryabaye nk'iry'abanzi b'Imana. Ibyabaye kuri Balamu ni nk'ibyabaye kuri Yuda. Abo bagabo bombi bagerageje gufatanya iby'Imana n'ubutunzi, maze batsindwa burundu. Balamu yemeraga Imana y'ukuri, Yuda yizeraga Yesu. Balamu yifuje gukoresha umurimo w'Imana kugira ngo abone ubutunzi n'icyubahiro cyo mu isi. Yuda yibwiraga ko kubana na Kristo bizamuhesha ubutunzi n'umwanya ukomeye muri ubwo bwami bwo mu isi yizeraga yuko Mesiya yendaga kwima. Bombi, Balamu na Yuda, bahawe umucyo ukomeye, ariko icyaha kimwe bakundaga cyaroze imibereho yabo yose, maze kibatera kurimbuka. Icyaha kimwe gikundwa buhoro buhoro cyonona umuco. Kugira ingeso imwe mbi byica uburinzi bw'umwuka, maze bigakingurira Satani kutuyobya. Inzira yonyine y'amahoro ni ugusenga nk'uko Dawidi yabigenje. "Intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera." Zaburi ya 17:5.